abadde onga speaker of parliament na longo Annette Anita Mongo Magogo ngebibye tebinnaggwa ebitongole ebinonyereza ku misango n'ola lero biri ku parliament okwongera okunonyereza ku bigambibwa nti omukyalo ono abadde yeetaba mu bikolwa ebyobulabba n'obukenuzi. Kitegereke senti ya bitongole bino olwalero bigenda kwekebeja EAPC na longo Annette Anita Mongo Magogo mwabadde atuule yo wa speaker saakone ya kulire entambuza y'emirimu mu parliament Adolf Mwesigye. Ensonda zitubulidde nti ebikwekweto bya kugenda ne ku bakozi abamu mu parliament eno omuli n'ababadde ba commissioner ba parliament nga kigambibwa nti n'abamu ku bo badde benyigira mu bulyake n'obukenuzi. Kigambibwa nti abanoonyereza ku Amongo era basuubira okugenda mu maka ge agasangibwa Bukedia beegatte ku ganoonyerezeddwako edda omuli age Nakasero mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala, age Ntinda mu Ministers Village, saaka ag'ekigo mu Makindi Ssaabagabo mu disitulikiti ey'ewa Kiso. Olunaku lw'eggulo ab'ebyokwerinda batutte emmotoka za Mongo bbiri okuli ey'ekika kya Rolls Royce n'eya Range Rover nga baziggya emmaka ago ag'ekigo ne zivugibwa okuyita mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala okutuusibwa ku kitebe kya poliisi e Naguru nga kaakano mu kaseera kano gye zikuumirwa. Kitegereke senti akasatiro kamaanyi nnyo ku parliament ya Uganda era abakozi ba parliament oluvannyuma lw'okutegeera nti ebitongole ebyokwerinda biri ku yafeesi zaabwe olwaleero abamu tebalabiseeko mu yafeesi basazeewo baleme kukola. Agadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament eyawedde era nga ye mubaka wa Nakawa West Yoweri Besekezi Ssenyonyi agambye nti obulyake mu parliament bazze babwogerako kyokka nga babalabanga abalwanyisa obukulembeze bwa Annette Anita Mongo.
Yonda yonda tuze tuyogirako nenga buliwe tuyogirako bagamba fe mwe Bassenyonyi muwala na speaker muwala nono muwala noli ntako bayogira mujukira mu kiseera kya Uganda Airlines nga wetunonyereza ku mukyala Jennifer Bamudurachi nje bogira Bassenyonyi mukyala muwala nao wala nao kutipa government mingamba na ye obukakafu bubuno amazima guys okuwa nega mrani gatuka katike yuli simu watu ata wali watu ugiri la mafuku ule katika wali kusaidia fe tugamba Anita Among senta abadita ziba eka abadaina abala wakula gana na bo parliamentary commission na abala labinje vino kuno nyezevu wako parliament yao abakonji.
Mungeri emu omubaka Joel Besekezi Ssenyonyi ategeza CBS nkya ya leero tibagala ne yafeesi endala mu parliament zikwatweko saako n'ebitongole bya gavumenti ebirala kubanga nabyo bimaamiddwa obulabbayi n'obukenuzi.
Yes, nze ni musanyufu nti Anita Mongo bamukutte ku nkoona kubanga tuzze tuguluba naye ku bubbi buno n'ebirala naye si yeemu bieka kirina abatwala nandutu ku nsonga y'amabaati aliruzira ningamba ndi musanyufu nandutu bamututte naye si alina okubeera eruzira yekka n'abalala ababba amabaati so kati ne ku Anita Mongo ababbi abalala mu gavumenti kugamba gavumenti oba eyagala abantu bakakase nti erwanyisa nguzi n'abalala bangi abazze babba ssente y'omusolo bakwatibwe ku nkono.
Kina jukirwa nti President Yoweri Kaguta Museveni bwe yakisaawe Kololo okukulembera ekisanja kino eky'omusanvu eky'akalulu yagamba nti mu kisanja kino tewali kwebaka era tewali kugumiikiriza bulabbayi na bukenuzi mu bukulembeze bwe.